yande joni tan min tay sappo je studio kala ngou habaruji e fulfulde ko di jawone modon habaruji me hande sembe mo haltana hala hono hippiter ko altiner jabbinde en to ndam bani bangu ko timbe chapane jeego en nayon kay won ko wara dum ko non region mo tilaberi maire mo bani bangu yewtanan en noy wonno dum wadiri nonne jingonobe mohammed ousmane te fuddo laamu ko dart laamu leedi men niger do andani be bi be jiti ka sendan kulle godde e ko mbaawi tabintinede do mudum wiide ke mohammed ousmane kanyum ko hetto beedar e do majjun dum do en nanan dum noy wonno dum haalde kenyande en da yawtar men pinna hande studio kala ngu haaltana haala hono fawar joni filla coronavirus ilun ko banguno rawane leedi men niger do enda laabi cingaadi enda nonu tokkira dundu ko nan ciagal hono mabbe to nokkuje weltareji kanyi silma ngaji der leedi men niger ko li jagnalle modon min soumana amadou jangan tan habaruji dido ni e fulfulde yarda mbirnom le ko kibaruji ni don endam bani bangu to wonno to fawar joni hippiter godon wadi ko watto himbe chapane jeego e nayon kay won ko mayde hippiter de enda himbe hebe du konna nawneke bonondaji kew du konna ngadi wadi hippiter du konna faama ka moy en non latibe du konna ni altinere sappo je leur mars de won ko hippiter de wadi dum du konna der regime tilaber noni himbe be liji wayna ni luumo ngobe nyamanno nyalande warde nyalande to endam bani bangu e be kota dum du konna ni do nokkudi de woni ko hippiter de endam wadi do kay wadi do lawol yolu bani bangu yaade sinnal godar nonno fa hande du kondan wadi du e fawar joni bani bangu hakkune mudu e daare dey dum wonno ko fawar joni maire mo bani bangu no andina en noy wonno dum wadiri
c'est pas comment c'est passé ils ont intercepté
mi andan dum wari amma wi'a kena loreji lumo dim bibbe bombe be jabbiti be bari nimbe be doggi be dilli min limana maybe la soji tato e nayo min moobibe sogeji din illula sar on gari der nokkure nan don be bali ba ko ni mi hebayi famude hakkiloji bibbe wuro ben no tawra hande amma min kayna ni kan der biro mi do golle
o wonna mer mo far jombani bangu ilias sumana wakati mo bandemi Musa Hassan noddimo do cialalol ciagal mundu fawar joni bandrab am tawto enda be jewtidi du konda himbe latibe himbe mo en mayina nawna ke der majjum nanne ko be kali dum du fawar joni bandemi tedo Idrissa Gero kanyum ko jewtidi e mabbe tenda abala
mutana munnan
himbe shina godar e dareede min fumingo himbe nokkuje deedu jehi nyaamoy luumo no garta sey foto diri bombe be endan tunnibe ko leereji mabbe jotti inay sey be darnidi be kenni himbe sengo sengo haabe wi aketa sengo pelli sengo hausan koobe du sengo dembe puddi ibe bara himbe amin ben
kashe mutana mu
wallahi shide sohon namde
wallahi ne jo ame oni hanne o yahi nyamoyde lumo den suka amen go gondo mali haldi he makko ne jo ame o wi'imo a kan en kai debbe garte to de jawdi mabbe di enda kan en acci dambe jawdi di ninom be jaha mayri gay yonki mabbe no burani be jawdi di lumo duni be ciwi jan e sew ebe garawarde ko bala o hewtibe menen menki ahemu me anna du funo be gaddi he makko
ko ganis mamu bom sokore bi sana manka musu
nani kenya do enda hon hawrtere himbe jingonobe mohammed ousmane te fuddo lama e leedi men niger do endam be ngadi jodo kala hakkuno mabbe hokkobe habaruji der mabbe metra lirwana adrahamani o haali o wi kambe be jiti kullelatiide ko wadano nguyka e do fi tew tewri hono lamugo endan ko be mbaawi hokkude landi mudum nani ko farne michel deji hojele hala makko wadani min do endam min pirte fulfulde
nous autres avocats nous
minen pasotobe min gii laabi gom gadandi limore den enden waylu limore no kuje gom gartire bulum gam min gii no kuje gom to guikale gada misali to wi'a wobbe gadi cubaki mu e inde mu en binda do derol ferol gom dum wadi no ni lebbi tati fadde himbe yehude cubaki ji tewtewru ardangal leedi lawol aranul ardido seni o enden adi lawol beedude dimma wobbe gadi cubaki ji mu e baade tawaka der biroji woteji mu e der beedol dimma odu himbe sappo e jeddo yaade lasu e do wi'a der taykaaki amindu min kebi nokkuje re'ata to dimma himbe be enden ni buri lasu e dido bi'aabe be no wadi du fa handen biroji gon e cingol mu en wadiraka fodde no dewtere hawjina filo cuba kiji di endam biiri der rabbinol halani dimma ko mohammed ousmane heboyta wadan woygu e nay e ko deki do hemre limore de enda
7%
nonni subaka hande o horeje leydi Niger Issou Mahamadou ye ardo weke batu mabutugol no kur latindu konda hono to watna masinaji gam batte hokkude yite kurande leydi ndi enda dum du konda sembe wi am ko ete mega watto enda ko tappande jerte jene won ko dum wodi dum wallandu konda ni hono fawar jon gelle battide maayi dum woni region mo nyeme do so tilaberi gam batte heba kurang yite ngi enda ko hejani dum fa buyita du konda ni ko himbe hojo no to Nigeria ko to de hember tappande jeddi e joyi nenne kaydu masinaji gon enda latidi hono kojoji gadoji yiteji di enda gan yeddande himbe dun du kondanni wallan sanne yaade kulide enda yerno min biiri onni endam faware jondu kondanni to enda Nigeria Abuja galur la mod leydi to won ko lawol gol inditira Muhammad Issouf Express Y na wi voix Express Muhammad Issouf dum fu inde lawo gonno latingol demu inde Murtala Muhammad wonno e mudum ko wailta dum du konda Muhammad Buhari lami leydi dini Nigeria kanyo won ko hokki darja yaade Issouf Muhammad hor leydi men Niger yerno hokkobe habar julle Sahel wurtiri subako haliri dum du konda fu gam batte golle de wadi kanko Issouf Muhammad e le la makko gam tabintinde demokrasi e fahande yaadu yeso leede enande Afrique e ballaga makko waddi gam duniya ya yeso habaruji di faware jondu konda ni do enda ni studio kala nguno tawa hono fa hande to enda der leydi Birnin koni to monto faware jondu konda ni ko watto kala siji to sukabe jango didi woni ko wuli der mundu konda taabe ko jodorde kewde woni ko buli dun du konda ni Kenya subaka woni ko ngulungu wadi ton endan to wete fa hande du konda ni hono toranki tawa kanani e leydi ndi enda ndi Birnin koni region mo tawa nani ko faware jondu konda ni hono jawrojo wurongo enda biyetedo Atiku dan rani halani bandi min biyetedo Asumana Arzika
tarhe bako yanda jeddi subaka no hoddori mintaji tati wakka mun non gulugu enda der kala suji amindu tati buli wala fudu ko wurti der majji miden godi tabuluji to tukabe jodo janga woronje enay bikan endu buli kala suji didu kala suji non dimi nyibi min gatti Gombe min mabbi dutu min tayake du min dari gan andude moy wadi gulugu enda amma min kebe andude moy wadi handendu tukabe jangobe be enda mo don ni no jodi be gala e be jahalu ko undu uitari amin mo mine ngatto du danani adibe be enden gara dara yewtino du fa handen no wade ko min kebe balla gam ko wade dum enden buri sembe amin badu ni cede are bulude de enden limama fa kesse gon gaddi tabuluji di enden tan cede mu gadan ujunaji keme jene dum acca denne fille ko wuli
nani rewbe hewbe tawto enan damana se umenake dimol denne be gala be jalle electron denne be dimo ko he furo no rima dundu konna hunno ko latino latni himbe na sakulla sanne damal du konna wonana ni e le fawar jondu konna ni commune mo tondi kanja département mo filinge région mo tilaberi dum waddi ko horeje electron de enan ni de to enan damana dum latni ke mo sakulla sanne gam batte alle e no fawar jondu konna ni rewbe gala no jehira electron de enan gam batte beynoyde nani ko halani bande min Hassan Mumuni
ayade hankango ay binara
min ko on der berne an rewbe garobe eto be pama hana eto tanno woni golle ame senana be dimi wuro jam menen du welataame gande en dari wi e loktorore hano de e mawne wi e dir lewru dum hebata dimobe dubbe dum kan wadaaki kanju watti imen pirtana rewbe be endan garobe eto be pama de awayi eto to dingol ma gara gada dum don e kam men darata e maada gada majjum sukaabe modon hana way lebbi didi na lebbi tati tan en gaddo ton dum eto acce sukaabe modon kantane eto mumben fu ko men gidi e rewbe be ni ko e mabbe pirto noodi himbe hewbe tokkaybe wuro wuro e pirtana be koy men ma fara ame men chomata men pirtana be koy fa nyanne be paane
koy ni moasiga kandezan kay nesi
o wono adama raki latir kam hore jo loktoronde damana non stade general sen kunjitot bal latte en andi faddanoma e do fi hono keddi latol bal ko joyto e le duniyar fusab e bi on dum walay dum noto no handirni enda yerno kaf kam on fedde latol bal afrique hollurno kano wonno wodi ko be buytana e le golla gal ko to taye kulle goddo hebe wadde to enda sen veketno nano Suleiman Mohamed latir kanyo secrétaire général mo fedde la to balle de Niger ko halani bandi min biete defande salamatu kadri
de gonga dum haydi naymi amma min yami kaf fedde hawjina fille latul bal leede afrique munyanami sedda ko watta latul bal chaka leedi kudwar e leedi niger wadi kaf dum jabi amma dum fu hadata gada latol balgol enden himbe tarsino pondita stade general Seni Kunce o enden fodde no fedde kaf de enden yamiri leede fu gadira andinore kaf de du hokki sembe golle de enden gade ministere e hore mum adi company gum mu hawjoto filla gadol golle de enden miden gatti tamude du ko yaade yeso golle de enden moddya fodde no fedde kaf de enden yamiri golle de du de no gade gadire berne worre de hana dundu yaade yeso kaf e FIFA fu acceta latol balmu en fu wade do enden der huber nyame de enden
kudu la FIFA an yami
nan subaka hande o wonno ko der wuro gelaajo na mbi endule wuro gorubi ko tawata enda wuro gelaajo to wonno to faande nyiwa ngora naya goddo won ko yi'a dum ko na wuro gelaajo wonana ni fa warjo si endari le departement mo sai region mo tilaberi wakkati ko nyiwa nga yano himbe wurugo ummi e maga be milidi ko ndani fawarjo be nanganga na be gadde e maga wonko fere godon yerno Ali Amadou Kalo radio mbiyetedo Kunari FM halniri studio kalangu subaka o tiagal majjundu ko ndani nyiwa nga ko be torringa wi Amadou ko ndani ngayenga barmi no wi suka mo duubi sappo e joy godon latida barmi barmere mawnde sanne yara Amadou ko ndani loktorore ndesay joni en jottake faaru jondu ko nani e yewtere meden pindulon hande haaltana haala laabi jojjinaadi ciagal ko coronavirus yi'a illu rawanende endan nder leydi meden Niger do laabi didi ko nani har filla ko dartu nokkuje weltare kany to silman watte to himbe yatno da yara woje ko nandi e mudum nokkuje de enako de ontadu ko nani leru fevrier jabbindu endan sawar ministre bon ko ontin sappo didi mayru dum waddi du fa hande ni hono laabi di no wawi to di ngoni tokke no wawi du ko nani to di ngala e tokke nani ko faawar jon Rabia may kan waddani min pirti fulfulde do majju
illa bangol nyaw coronavirus e rabu mun do enda leydi Niger hitane duubi ujuna didi e lasu ciudi silma kirirde e baruji fu kile kewde no mabbe Isa Mamman suka ummatore gonno momin jewtidi do enden der hirirde hubere nyamegom wi'i bako wi'a mabbe hanano mabbo fu funon.
Ils ont dit de fermer les bars et les restaurants.
Bembi baruje no kuje nyammener e fu mabbe. Amma der lawon gonga mingala meden jiado. To hani mabbe de do mabbaka. Nden nimbe buri hulude police ji no ngara senini be mabbiti dembi animbe ngala lawol mabbitide non jukete. Amma wala no wade jondo.
Et maintenant bon, il y a plus.
Resude are ko loto juude, wattude sumode, wattude du fa hande haddi, chaka himbe de no dardi, nade no jododi non. Dum woni ko himbe jama do tanu der ciudi silma bar e kirirde wakkati ko dum ontuno nokkuje de enden sappo e didi lewru fevrier hitane duubi ujuna didi e laso hanono Isa Mamman o enden ni haliri do tanade laabi di enden der nokkuje de kanni heppuri
ko wadi dum mi jewtinta kono yonay du fami jewtino e lasi baade dum no be puddi gollidi demu senin wari be tiltinanka e wadde dum non deni be tiltinay kam mi lasi bitta ko dum
Amira Yakuba suka debbo jon duubi laso e ko deki momin tawino jodi de restaurant hubere nyamegon kam e yadirabe mudum wi'i ko do der kirirde de enden ni wattude sumode jodo hana ko hoynon
menem menke oba katar lo tirde juude do hadde amen men baway gollugo e majju har ko darta gattul sumode men gattata ko dum jemma sey de subaka de amen payere golle nayi o goddo yere gollirde dum kan on tilsine o sede watti ke sumode wakkati o de nyawgu ustiri menen bibbe leydi Niger men gatti komi e juude Allah
andi nore dum ministere leydi Niger kawjido filla cellal himbe wakkati fuudu no holla ko nyawgu e rabu mun no don
do wondo habaruji meede fulfulde tili hande sen wi assalamu alaikum balanti jamwali
kirozein faya dolbel
mayne sorowa warde bernin gaw
kettine studio kalangu do radio modon
studio kalangu yadu leydi Niger